I'm a single boy.
Oh yeah, perfect boy.
Pop it in.
Yeah, yeah.
Pop it in, pop it in.
Yeah, yeah.
Pop it in.
Single.
Yeah.
Kumbe ni kichwa kina muma, kisha lewa, anajipoza na maji, na mimi hata muda sina. Nisha mkanya, minasikiza ma melody, nisha mwambia nini wewe. Kupenda sana utakuwa chizi, ayanaga ujuzi yawe. Kila mtu wanalilia mapenzi. Karibu chama la bachela, ukinipenda, namaliza leo leo tu. Siku hizi kwa kudanganyana, mbla na mchana, isha kuwa poa poa tu. Hakunaga mapenzi yale, ya kugandana ni zama za kale. Mari on the table yawe, kinachofuata ni mimi na wewe. Na wewe,
I'm a single boy, I am a single boy.
I'm a single boy,
I'm not a single boy.
Amechoka, mengi amevumilia, yalomkwaza, anataka kuondoka. Ana siku ya pili sasa, hajarudi nyumbani kulala. Namwonea huruma sana, haya mapenzi haya na mani. Karibu chama la bachala, ukinipenda, namalizana leo leo tu. Siku hizi kwa kudanganyana, kula na mchana, shakuwa poa poa tu. Hakunaga mapenzi yale, ya kugandana ni zama za kale. Money on the table now, kinachofuata ni mimi na wewe.
Pop it in, pop it in.